yande joyno wittodi emin tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on ndeere ko e kibaruji men ni e lokotoroɓe rimnoɓe himɓe indirteɓe chage femme noon ni ko wattani ɓe teddina hano rewɓe jehoɓe to mabɓe noon ni waɗini hooreɓe noon ni hokkiɓe andal ɗo nder galloñumay ɗum ɗo gan teddingo golleji mabɓe nder miccintinol ni tewtewru waɗani noon ni sappo e jeɗɗi lewru ano janvier hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeenayyi e waɗanu sappo e jeenayyi lewru septembre hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeetati noon ni ɗum ɗo ko hokkata laawol noon ni naata golle duwan noon ni ministére hawjini e jawdi leydi noon ni andini moytol hano tewtewru waɗani ɗum noon ni keɓtol gum mum laatike ɓolum yewtere men pindinol ni hannden e yeccata konani dow ko ƴeewata sigilla noon ni ko hokkol anderde centre yiji e nder janngir noon ni dow fii hano kartal hano habaruji noon ni ɗum ɗo noe fii o wontiɗi waɗi jaadiraaɓe amin ɓe jeyi ɓe jewti dey e Fatima Alher noon ni gooto nder kokkoɓe andal noon ni o hollan noe fii o wontiri sen tokkomin on nan pittol haalay nder kibaruji men illa keŋani ɗo nder galluñamay ni lokotoroɓe rimnoɓe noon ni ɓe goni ɓe kokke andal dow golle maɓɓe hano ɓe teddina garɓe to maɓɓe gan dartingo hakkeji ɓiɓɓe adama dow ardagal ministére hawjine e kiite leydi hawtagal e ministére hawjine e cellal ɓiɓɓe adama noon ni madame Hassane Hassana o goto nder himɓe bureau o fantini jadimi Rukayi Abdourahmane
la femme a des droits quand
debbo nde wari etu no hiɗi sanide misali nde wari to loctorojo ballihowo rewɓe ɓeyna nde o wurta keddu no hani tawi omo welti ɓerde makko bonnay gam tawrado ngatawere nanawɗum feerejo andana hooremo anda ko o wi'ata fuu ndenne loctorojo on kan hani jaɓɓoromo no woɗi iri sanamu do jukkan no waɗe neɗɗo fuu waɗan golle mum no woɗiri min jaara yeeso golle pirtol ko e golloɓe ɓen min kalana ɓe du jukkol fuu tewtegol dow gaɗal gacceji
no waɗi tan no ɓeydoro golle hirñere ko hannden ɗuuɗi nder région ŋiji leydi men Niger di far ɓangeejo gon ɗuuɗal gaɗanteɓe golle hirñereji ɗiɗo hollata ko ɓe gon iɓe gaɗani no horejo fedde SOS hawjine e fii rewɓe e sukaɓe noon ni gaɗanteɓe golle hirñereji noon ni o wi hano woɓɓe noon no nana hersene noon ni ɓe gaɗa ɓe kala koɓe gon ɓe gaɗane Mariama Moussa horejo on o fantini jadumi Mariama Kenda
yenugo e sukaɓe rewɓe e joynaɗe ɗuɗi sanne hitane hikkade bureau amen moɗum e gollirɗe tawaɗe nder région ji ɗi caɓana boytali majjum laso no cukala en deyon kon jonano e duuɓi sappo worde sappo e jeetati sukaɓe rewɓe gon ne dulla wuraji muɓen gara teteru le gollure ina gaɗen yani boni no teteruɗe nokkijo ɗon gollata on amma iɗo kula halde mane ndumeɗen ken wadde kindino yaade to rewɓe sukaɓe rewɓe ɗe e keɓa suttude waɗoɓe ɗum gam sahana noon min keɓata lawa jukkide gaɗol gacce on woodi no woodi kulal gam nder bangeji towaɗe filagu gallure ɗe sukaɓe rewɓe no kula suttude gaɗo janduɗo e moɓɓe on gam no milla no warto woodi suu sariɗo du jukkugol yanude e debbo hanana moni no sawri gacce du gaɗuɗo ɗum nange duuɓi sappo worde sappo e joyi kasu
a 15 ans d'emprisonnement ferme
nder ƴewtinaki ki fedde hawjine e durwi diggo e jaynade leydi Niger halsiya noon ni waɗi ministére hawjine e jawdi leydi noon ni wurtini andinore yaasi ñande talata noon ni dow tewtoru waɗani noon ni ko natol golle duwan noon ni tewtoru du moytama noon ni ɗum ɗo tewtoru du ko waɗa sappo e jeenayyi lewru septembre hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeetati e ko jeɗɗi e lewru janvier hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeenayyi noon ni to hooreɓe ɓen hano sini ko hoƴetingu hano tewtoru dun noon ni ɗum ɗo waɗini har ko ƴewata ɓe kolko ñalani noon ni ko nogay e jeenayyi yaade waranje lewru août noon ni hitane duuɓi ɗi e nogay noon ni tewtoru gon no waɗayte keɓuɓo tewtoru du ɗo kolli ko moytol hano tewtoru du noon ni metti ɓerɗe maɓɓe sanne Souleymane Aboubacar kalowo dow inde hano keɓuɓe tewtewru du noon ni holli jadimin Habibou Garba no fii o wontiri
notre attente de la part du
miɗen giɗi he ardiɓe leydi ɓe ɓe acca ɓe tabbintina tewtewru amin du
jan handen tewtoro amin duni de wartirama bolum to bonnere wari amin min gadana ka du fu gonga midan gidi du be dowtano ko labi kite leydi bi'i labi kite bi'udi ko arta joddina fu jodake min nawtorto du labi kite di e kodi bi'i fu min dowtanto di du fa handen min kalan du gan himbe leydi fu pama ko min gadana ka gonga be anda du huune fu no woni no wadira
da laquelle en tout cas ces autorités nous mettent
urta jettire ko hoddi jande den darne nonni jande de dubidi e sappo e jina yaade dubidi e no gay nonni sigila jande den no sini temugo der jandirde hano ecole gononni hano jangirde potordo sabon gari dokoro nonni region maradi no sini hano wadango sukabe nonni jehobe CEG nonni eto ko jande mabbe ko hitane de nonni mamma samo horejo jangirde de ni fantini jaadimi Adamu Umaru no fi on wontir
avant même
fadde jande den no fadde tawi minen kay sigila jande on do hembre chapande jene den fu min kantidi emu jangobe ben do puddi wadde ndursitaake muy en fadde etol jande lekolibe ben no wade do yaade yeso do miden kedi etol jande sukabe jangobe classe CMD se ko Allah min beltake sanne e gollangal sabe min taba kena e hantode sigila jande Fugasi name jonka njipaki ndungungu ni wono torimi gamingodana kala siji kwa dira cheke sapo e jegom. Ndeni duundia ntopi asave ontamoni janga take. Tendeje denchami mimpondi tide mintokiti e gole ami.
Ili travaya kontini.
Sukabe jangobe godupe filaru der jangirte e kolononi hoke sembi. Ka woni nuha yeje o NG Murnan yara. To sigili hano sigila gononi der jangirte e kolononi region doso e zender. Der kantol jangirte nonni horejo o NG on owi. E gitana ni sukabe larupe nonni hano pe ponne e begala laru nonni kwa watta chakamape hano fondito ufa woda nonni. Mahamadu Umaru yewtidi e jadimi Nafisa Adamu Hechalolol.
Min cuba kinana lekoloji sappo nder doso sappo nder sender le lekoloji din do min gatana na golleji fijoji kokkoji sukabe jangobe ben wadde fijoji julde muem kambe gadol dado ndiral ko jande dewte jimi e ko nandi am be jeejito du hokkede mbarjaariji ndemu mana gollangal e hore mu an sukabe lardube jangobe be lardai ben to burdi dinal wada e chaka mabbe dun du wadi ko mede ngada dun le lekoloji din noni e wallude jande de sembe dina do enda ni on jii sukabe lardube ben gonno gadida tewteru e be lardaybe sukabe be lardaybe do no don keba mbar jareji gan sabe bandira mabbe lardube ben do non ibe belti du sanne dun du no wadan ko lawol gollidon nata chaka sukabe
la relation enfant handicapé enfant non handicapé
sarusi hawjine e durwi diggo e nannol kulle bonde kenga yeso ko kobbe habaruji be kolli hano guppe nonni didi bandigi nonni dun do njarobe kulle bonde nonni yaru yaru nonni bonde hano ko kayin e ko nandi enim kalowo do inde police be nonni Abu Muttari nonni o fantini jajiraba mimbe tele labari nani no fi on wontiri
Le premier réseau
Kubal arana ngal tawda kenana enimbe njenay kondere mabbe suka debbo ummatore goto no tawa e suka mo yonay goto bedo fu no bibbe lede janane no no sonnobe dorogno wombe no takitori e gollal gon e wadde dum kan woni chonnal jambe loreji Allah wi dagol gadango gol taba bonka kiloji hamre e sappo e joyi be tawda kambe ko kayen kiloji la soji didi e jetati e fa hande ko wite crack dum kiloji chapande joyi talki kare yaade sekuji e lore ngota e der widago goldo ni wadi ilu e der dubu jinaadi de sappo e jenay no kuje tati to dorogo watte der nyame ya suta gubal didabangal do no nimbe jeddono be do fu no bibbe leedi Niger non be nanga kenana hakunde zender e nyame der punkitaaki ngadaaki ken be nangi dama e jaru jaruji bondi kambe loreji didi
egalement saisi
pelle partigi di gola bager nonni indirtebe non na fili non der andi norde be gadi kengan nonni be kolli wide be gonbe tilsina nonni chubaki conseil be wade fadde ko hora ko leedi watti nonni gada mundo fa hankasani dewtere hano kartuji wotti nonni kando ciwtini Tahiru Gimba horejo partigi parti model ma aykata nonni fantini jadimi Mohamed Mokhtar Mamoudou
Nous exigeons la tenue des élections locales.
Miden yama chubaki conseiller en wadi fadde chubaki ardidu leedi wadede min koli du nyalane de chubaki jidi gadete jeegom na sappo etati lewru decembre hitano du ujiradidi elaso dundu min gi ay fu sadornan ko wawi waddi min yami du fa handen dewtere kartuji wote dewtere den yewtini gam min kebi habaruji gomdo mayre miden godi du tammude ko be pama dum wawa wadi chubaki ardidu leedi nini tan kaden du dudal pelle jinganoje himbe leedi fu e partiji politique no peñi sanne et gadol chubaki conseiller MB
avant toute autre élection
wonan den kenga jetati lewru jiyeni himbe ujinaje jetati kemenayi e chapande tati e joyi kanciwa han sikidabe e nyaw coronavirus der jajir kaled Niger yago bi eni sappo jina lewru mars han wangol mun der led Niger noni nanga kenga de noni han himbe cikidabe noni be der mabbe ni himbe ujinare e chapande jena e jetti kambe hebida e nyaw coronavirus der led men Niger di der mabbe ni han keme jena e chapande jetti e jetati kambe janditi ni der mabbe chapande joy e tati kampen hanu nyonno nyawte nonni der mabbe do fa hankasen hanu himbe chapande jeego e jetati kampe mayi der andi norde minister hawjini e cellal bibbe leedi andini kengan nonni der himbe hanu herme e chapande jeddi e jeego e waabe kengan de nonni tati kan hebida na walla kanoni debbe kaybe juraana dun hanu leede yasin nonni goto odo neddo agades non
banniraw e ko he umami e don tamilo
ananal habar on nato dun no
iri habaru oyeno
nyogungu woni wore himbe delle di yasifu gu yottoke daggarme
ha e don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majum
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makataare fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum don ma lota juude mada fade laba de agolli tekker non kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum inekko ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyaamo lote yeyre modon to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to ne o anta ko galbi yankena
banniraw mila itellal bannu maada imma tellal balli lenyol maada
e gongama jam bonna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
nonno yewtere men pindinol hande yeketa kona do filla hano kartal habaruji nonni noy kokkol andal mu wontiri nani hano fama ka fatima al fatuma hano hokkimi nonni
gambate e kentinde sukabe jangobe lekolji hakundeji e do fi gadol kartal to kabaruji futawte maptik Niger adi wadde tiagal ni toyna doso tawa e koni region mo nyame kanyo woni ko jabbiti gollal e kitungongol endan sukabe ko to chapanta ton yube lekolji ko to tati e der galurde endam fatima alher kanyo woni horejo maptik Niger om andena en no fi wono yara e le yewtar nder
on a d'abord initié ces
men goni mi ekintina sukabe jangobe non be pama ko woni kartal gal kabaruji do woni bedu ko winnete do mum kebaruji no tawa gel jamani kandono don sukabe bawa gollal do machine gite do GPS e koy ete weltern tracker se bu kanjum gollirte kebol kabaruji do telefonoji mabbe do wonto do wattete be keba be gollidira dum fawoda do enda be tewta be keba kabaruji ko be jodoto be gado yotere do mum
ko sabi ko odon ekintina sukabe jangobe endan wawa kartiangal do
duniya warti wuro woto alla e kulle jamani goldirtede de denne ne o fuduru watawe imajju sene o hebay dum dum to sede hoti onde sukabe jangobe e fulbe goldidira telefonoji odi internet kanu led afrika do kabaruji no jacci sanne fudu konda leedi Niger do buri hore majju woni ekintinde sukabe jangobe gollidol e kartal dortengal kabaruji ko naw torte fadde denne sukabe nyalla no wada whatsapp na facebook be gada golle na fodje
facebook sur les réseaux sociaux
ko jen farlawol cellal balli bibbe adamaabe don joni kartangal no wor fukal wa nafude yaade e himbe leydi dina
si nous prenons l'exemple de la santé et les données
cellal bibbe adama kebaruji mubbe funo wa hawrede nokku goto won to ciudi safar woni e gollal safar gal fu Sene sukaɓe ɓe bawi hawrude kabaruji do fi cellalgal ɗum wallay gonnati e hoore mum faama toy woni to cuuɗi safari ɗin ɓuuri ɗudde, toy woni to wala cuuɗi safari ɗin. Nden noon kandu no hooƴe dabareji fa heɓa luttina koola ɗum. Sene sukaɓe bawi fa waɗi wooɗi ton nafan du werɓe waroɓe, saabu ɓeero de wari e wuro. Sene hooƴi kartal gal ƴeewi faaman kabaru lokotoroje, faama e lokotorore ɓurde ɓattani wontu.
Par ses élèves vraiment pour se repérer.
Ɗo min danata habaruji men e fulfulde kirtente jam hirti.